Ngoti ya kujirushanya chagatatu. Naome na Rusi bari bakenye cyane. Nuko umunsi umwe Rusi abavuga atireka tujyaho basarura dutoragure ibyo bagenda basiga inyuma. Nuko nawo maramwemerera Rusi aragenda ajya mu murima witwa Bowazi. Ntabwo yari azi umugabo Bowazi wariwe. Nuko Bowazi aje abona Rusi abaza wari ukuriye abasaruzi ati uyu ninde? Nuko mukuru w'abasaruzi aramubwira ati ni umukazana wa Naomi waturutse mu gihugu cya Mobu. Nuko Bowazi arazegera Rusi aramubwira ati mwana wanjye uguma hanga ntugire undi muri mujyamo ugumane nawe bakozi banjye. Ati nababwiye yuko nta kintu wari ugukoreho pe. Nuko Rusi apfuka imbere ya Bowazi aramubwira ati
ako asize imbabazi zose ungiriye iziki kandi umaze kumenya ko ndi umunyamahanga?
Nuko Bowazi aramusubiza ati numvise uko wabanye na nyokobukwe uko wamufashije umugabo wamaze gupfa ndetse na sobukwe yapfuye. Ati numvise nuko wasize abavandimwe bawe ukava mu gihugu cyawe ukaza kubana n'abanyamahanga. Ati Imana Uwiteka guha umugisha. Nuko Bowazi aha Rusi ibyo kurya bihagije ararya arijuta ndetse amuha n'ibyo gushyira Naomi. Nuko Bowazi abwira abagaragu be abasaruraga ati mujye mumusigira inyuma ibyo agomba nawe gusarura agatwara mu rugo. Ati kandi mujye muhanza muwimurimburire kuko bizamukomerera. Nuko umugoroba ukubye yari afite ibyo kurya bihagije yagomba gutwara mu rugo. Nuko nawe maramuhaza ati ibi byose wabikuye he? Undi aramubwira ati nahuye n'umuntu witwa Bowazi niwe wabimpaye nabikuye mu murima we. Nuko nawe maravuga ati Imana imuhe umugisha kuko ari umuvandimwe wanjye.